This is Poirier, and it's in the key of D, although we'll probably blow an F sharp because everyone starts on the F sharp. It gets very high, and you soon discover that. Patua taku poi, patua ki arite ta, para patua taku poi e. Takara poru huri huri mai rite tona ki te te wai waka e. Ka pare pare ra pi o e o e whaka heke heke kia kori kori e. Piki whakarangara, māminga mai rā, taku poi puru titi, taku poi e. Pō poi e. Poi e. Poi e. Poi.